Ate minisitule y'ebyobulamu etegeezezza nga bwe wabaddewo okweyongera ku kirwadde eky'akafuba nga ku buli bannayuganda 10,197 balina obulwadde buno. Omuwabuzi wa minisitule y'ebyobulamu ku kirwadde eky'akafuba n'ebigenge Dr. Raymond Byaruhanga agamba nti mu basajja omutawaana gusinze kuva ku kyabugayavu genda mu malwaliro, abantu ebifo mubakolera birimu ekizibu ky'amaanyi n'ebirala. Ebitundu 11 ku baana waliwo nsimu ya 15 mu Uganda balina akafuba, ng'ate bano bakajjawa mu bitundu gye bawangaira n'okusinga waka olw'okuba nga basinga ku bo ate mwattu baagemwa.
Buli mukyalo omu wabeerawo abasajja basatu abalina akafuba, ate abaana baffe twabagema nga bakyali bato, naye lwaki bafuna abalwadde? Kitegeeza baba bujje ku bantu abakulu, kwe kugenda mu maka gaabwe kyetuyita contact tracing. Kyova tulina programu yaffe okunoonyera ddala abasajja tugezeeko tukendeeze ku buno obulwadde obw'akafuba. Tugenza okulaba bw'oteeka omuntu ku ddagala ly'akafuba n'amala emyezi gye mukaaga bulungi, ajja kuba awonye TB.
Byaruhanga hagaseko nti ku bitundu kalamoja ekiri sankuli mukuba n'akafuba kubanga ensula y'abantu mu bitundu ebyo ya busisira obutalina madirisa buyite manyata.
Karamoja twalabye abantu bangi bwe galina ati lwaki? Kubanga engeri gye basulamu manyataazi, temuli madirisa, tebalina engeri gye bagulawo amadirisa. Kyekireeta ki? Ekizibu kibanga bwe baba basula wamu omu baaba alina akafuba ajja kukolola akawa omulala, naye mu myezi mu myaka gino ne myaka egijja twagenze kulaba kati nga akafuba kakeerera, kubanga twagendayo ne tuprovidinga services ku bantu abo.